إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين tumwe bazuwe kitibwa Allah subhanahu wa ta'ala na nyini matendo amajufu agatali mbukende fubona nitumusawa sokusasira ne mirembe kumubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam tuchagenda mu maso ne chafo cha nabiyo no kitibwa Yusuf alayhi assalatu wassalam iranga wetwakomye yabadde amazoko beranga afuna muganda we Binyamin iranga amubulide nti yeye Yusufu alayhi salatu wassalam amweyanjulide era namunyumiza nobulamu bwayiseemu era namutegeeza nti alina omupango gwagenda okukola nabiranga amuteekateeka bulungi omupango guno tegumutuukako nabiranga tategeera kigenda mu maaso olw'ensonga nti guyinza okumuteeka mu kaseera akazibu na bwekityo baganda be bakyagenda mu maaso n'okutebenkera n'okuwummula mu safaali oluvannyuma batandika okubateekerateekera entwala yaabwe ne babeera nga babapimira ekyo ekijja mu nsimbi zaabwe babeere ng'ate baddayo ewaabwe e Kanaani. Ekyo nno mu kukikola kyeyava alagira Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu okubeera nga bakwata ekikopo ekyakabaka ng'ekikopo kino kyali kya siriva nga bwe tujja okukiraba n'alagira babeere nga bakiteeka mu mugabo ogwa Binyamin amakulu obukutiya obulimu emmere ya Binyamin babeere nga bateekamu ekikopo ekyo ekyakabaka era nga tujja kutegeera kiki kyali ayagala Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam mu nsonga eno owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza ti falamma jahazahum bijahazihim jaala siqayata fi rahli akhihi thumma adhana muadhinun ayatuha al'iru innakum lasariqun qalu wa aqbalu alayhim madha tafqidun qalu nafqidu suwa'a al-malik ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم وشتي ويوسف عليه الصلاه والسلام ngabe tugambye yalagira batabani be abakozi be abamuwereza nabagamba ati muteke ekikopo ekya silver mukadeya aka Binyamin nabwishtyo baba tekira tekira bulungi nyo entwala yaabwe ne wabalindawo katono basobola okubeera nga basimbudde kino kye bagenda okubatemako oba okuboogerako oba okubalumiriza nakyo nti nno bakikoze kisobole okubeera nga kibeerawo mu mbeera nti ddala kituufu bakikoze era babadde bali mu kutambula nga bagenda na bwekityo bwe basimbula ne batambulako katono naye nga tebannabulirayo bakyalaba emabega we bava nga ne bano bacha batunulide naye nga bamaze okusimbula batandise safari ebazayo e Kanaani omukowoze kyava akola mu ddoboozi ery'omwanguka n'abayita nti ayatu hal'iru abange mu caravan eyavudde e Kanaani innakum lasariqun abange bulijjo muli babbi muli babbi kigambo kino kyagenda butereevu ne kituuka mu matu gaabwe bakyabawulira we bali ne kibakanga nnyo bano olw'ensonga amazima gali nti baali innocent tebalina kyonna kye bamanyi ku nsonga eno gye babatemerera na bwe kityo baakyuka ne babatunuulira Allah gandi qaalu wa aqbalu alayhim maadha tafqidun kibaava baanukula nga bwe bakyusa ensolo zaabwe okukomawo laba Allah bw'atugamba nti Kalu wa akubalu alayhim. Ngo wachusa ensolo zawe. Okoma o. Iriba na abagama antimuli babbi. Echono taakidan libara atihim. Urobu sufu wa umativunti. Chibali na musango gona. Abadan. Tebe manyimu bubbi si babbi. Tebanna kolo chintu chunna cha bubbi. Idhan akubalu alayhim. Echikolo kububbi. Kwe kubela antiomubbi wa alabi mbela angeyo. Ayongi rambu ongezi misindi. Ima okudusa chabye. Oba okuduka obutakwatibwa. Ekimu kwebye bibiri. Abali nakuduka budusinga agenda. Nebano olw'obusufu w'obumativu nti nno tebalina kye babbye. Allah atunyumiza nti kaalu bino byonna baabyogeranga bwe bakyusa ensolo okukomawo. Jukira bakyali awo kumpi. Kaalu wa akubalu alayhim. Maadha tafkidun. Baba buzange ekibuzo nde. Kiki ekibabuzeeko. Kiki kye mutalina. Tunulira ebigambo by'abasajja bano. Tebaamugamba oba tebaagamba nti maadha sarakna. Tubye ki? Kiki tubabyeko abadan. Tugamba nga balinganga abagamba nti kye ky'obubbi si nsonga gye tugwana n'okudiskasingako. Wabula bwe mba mulina ekibabuzeeko mutugambe tubayambeko tukibanoonyezeeko. Maadha tafkidun. Amma nti ffe tuli babbi ate kiri wala nnyo kiri bunaayira nnyo. Baali basufu mu kuwoza nga bali mu musango watyate nga tebalina musango gonna. Watyate nga tebalina musango gonna. Ojjukira bulungi nnyo ngeri gye baawoza nga bakomyewo eri taata waabwe okumukakasa nti nno omusege gulidde Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam n'engeri gye bajja ne bakaabira ddala amaziga gennyini ne baleeta ekkanzu ng'eriko omusaayi ne bamugamba ntaata okubeera nga tukkiriza bigambo byaffe tetukunenya oli mutuufu wama anta bimu'minin lana walaw kunna sadiqin. Kaakati wabeera nga baalina empoza efaanaganako bw'etyo ematiza ku ddaali efaanaganako bw'erityo watyate wano nga ddala ddala tebalina musango gonna. Nabwekityo Allah atunyumiza nti qaalu baagamba wa akubalu alayhim nga bakyuse n'okukyuka ensolo bali muziko myawo maadha tafkidun kiki kyemutalina kye kibabuzeeko. Qaalu naftidu suwaa almalik. Bano bagamba nti nno kyetutalaba ye suwaa ya malik kye kikopo kya kabaka. Twalabye nti nno ekintu kye baabuza oba kye baabateeramu Allah yakiise assiqaaya jaalu ssiqaayata fi rahli ahihi. Wassiqaaya abamanyi abasinga obungi balaba nti ssiqaaya kibeera kikopo naye nga kyakolebwa oba kyawumbibwa mu siriva. Kaakati bano bagamba nafkidu suwaa almalik ekikopo kya kabaka tetukiraba kitubuzeeko. Ffe tulaba nti nno mwe mbadde wano ithen ffe mukulaba okwaffe tulabanga mwe mukibye mwe mukirina. Waliman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Nabbi Yusufu yagamba wano oyo yenna akindeetera ngenda mmusasula himlu ba'ir. Himlu ba'ir amakuru engamiya yeetisse ebyokulya nnamba kubanga buli muntu yamutikka yamupimiranga kipimo bwe kityo kati ng'alinga agamba nti nno akireeta nja mmwongerako engamiya ey'okubiri abeerenga waddaali omu agenda n'ekipimo ekyetikibwa engamiya bbiri kubanga buli omu kyamupimiranga. Waliman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im ekyo nno nze nja kubeeranga nkikola. Wano nno tuyigawo amasala ga fiqihi saagala kugaziwa nnyo naye kangakonewo katono nnyo gayinza okugasa mu ngeri emu oba endala. Waliwo omulyango oguyitibwa jaala mu fiqihi nga jaala omuntu ateekawo ensimbi naye ku mulimu ogutamanyiddwa kipimo kyagwo n'enkola ekkirizibwa mu busiraamu oba erimu ebyo ebitwalibwa nga zaala. Mathalan singa omuntu agamba nti ente yange yambuzeeko omuntu ankomezaawo ente eyo nja kumuwa embuzi eno ey'ebitanga. Ye embuzi ey'ebitanga etegereka bulungi nnyo w'eri era abantu bagirabako. Oba nja muwa emitwalo ataano omuntu ankomezaawo ente yange oba emitwalo kkumi. Kaakati omulimu ogugenda okukolebwa gwo tegumanyiddwa naye ensimbi zimanyiddwa. Omulimu tegumanyiddwa mu ngeri ki? Tegumanyiddwa nti ekyokkola tekitegeerekeka. Ki ekyokkola kitegeerekeka naye ebitendo byakyo oba amaanyi omuntu g'ayinza okukozesa okutuukiriza omulimu ogwo tegamanyiddwa. Kino kigwa mu mulyango ogwitibwa jaala mu fiqihi. Abaffe omuntu akkiriza okukola omulimu ogwo lwaki tegumanyiddwa? Kankinyonyolemu kitegereke bulungi. Barakallahu fiikum. enteno etambula esokubanga yatambudde emitala kumi enzo batambudde kilometers kumi hindi okubanga eri kasaka akalyawo kumpi kakati omulimu guno ogw'okkumi awo ente si mukomeke tegumanyiddwa kitendo kyagwo mu bujjufu bimaana nti abaffe ente anaagifuniramu kilometers kumi gyetuuseyo gye yabulidde oba mu kilometers ttaano kubanga okutawaana tekwenkanankana oba anaaba yakanoonyanoonyawo katono naagisanga nga yebasawo mu kasaka awo wonna oba agisanze wano mu kasaka oba agifunidde mu kilometers ttaano oba mu kilometers kumi alina empeera ya mitwalo ataano alina empeera ya mitwalo ataano summa oluvannyuma lw'okugifuna okugituusa wano kiyinza obutabeera kyangu eyinza okubanga yakyankalanye yagudde eddalu buli gwesanga emutomera awo nawoluwa omulimu munene nnyo ogw'okugituusa ithan omulimu guno tegumanyiddwa maanyi geetaagisa kubeera nti nno omuntu akomyawo kino kyekiyitibwa jaala waliman jaa bihi himulu bairin wa ana bihi zaim kakati embeera efaanaganako bweti ekkiriza mu shariya okwanukula naam ekkiriza mu shariya okkiriza okugamba omuntu nti omwana wange yabuze amukomyawo amuleeta nja kumuwa kadde ka sente ekikkiriza mu shariya waddenga amaanyi n'ebiseera n'obudde omuntu bwamunoonyeza omwaka bwamunoonyeza emyezi etaano bwamunoonyeza omwezi bwamulaba enkeera omusaala gwakakadde kamu singa amunoonya n'abulira ddala n'atamufuna kakati byonna bisoboka naye kikkiriza mu shariya bujulizi ki waliman jaa bihi himulu bairin wa ana bihi zaim kakati wano tuyigawo ekigambo kino ekinene nti nno eyo enkola mu ddiini yaffe ekkirizibwa era tebeera zaala kwoyo aba avuddeyo naga nti nze omulimu guno kangukole tayib bw'abeera atawaanye nnyo n'abeera nga tatuuse ku kyayagala atawaanye naye tasobodde kubeera nti nno afuna egundi omwana ono amukomyawo oba ente n'agikomyawo asasulwa batasasulwa okwanukula nti tasasulwa tasasulwa asasulwa ddi aleese bulijjo n'enkeera n'entambula n'enkola bakukompaayo bw'aba akuwadde nga yagadde okkuwa kusaasira bw'aba takuwadde talina musango kino tukiyiga mu aya eno saagadde gaziwa nnyo naye olw'okuba nolwo faida gye tuyinza okubeera nga tetugifuna nga tugyetaaga mu bulamu bwaffe obwa bulijjo ntuyinza okugamba nti ansimira oluzzi nja muwa emitwalo ataano amazzi ogatuukako tegamanyiddwa gali mu mitaazi mmeka naye ekikkirizibwa omuntu wakwata n'atateka okusima tumugamba nti oli muzaala omuntu anzijanjabira omulwadde wange ono naawona kineetagisa ddaga lyenkanaki naku mmeka budde ki wahakatha tekimanyiddwa naye omuntu singa akola omulimu ogwo kikkirizibwa mu ddiini yaffe ey'obusiraamu bujulizi ki aya eno nabbi yusufu yagamba tubuliddwa ekikopo kya kabaka waliman jaa bihi akireeta himulu bairin wa ana bihi zaim nja kumuwa kifaanaganako bwekiti kubanga ye empeera eteekeddwa okuba ng'emanyiddwa naye nga okutawaana kw'okutuukiriza omulimu ogwo kwe kutamanyiddwa ekiyingira mu mulyango oguyitibwa jaala era kikkirizibwa mu ddiini kyekiyitibwa al jaala nabwekyo tuddeyo ku kyafayo butereevu nti nno abantu bano baatandika okudda era nga beewuunya babagamba nti abange ife mutumanyi temutulabe lwaleero twajja omulundi oguwedde guno tukomyewo omulundi gwakubiri tukunyumiriza mukama waffe ebitukwatako otumanyi ne gye tuva tuli baana bannabbi yaquba alaihi salatu wassalaamu nabwe kityo abafaananako ngaffe bemutegedde embeera zaabwe tekigwanira n'akatono okubeera nga mubatemerera ekigambo ekine bwe kityo mukimanyi bulungi nnyo tetwonoona mu nsi wadde okubeera nti nno tuli babbi allah atunyumiza baagamba nti qaalu tallahi tulayira allah lakad alimtum mukimanyi bulungi nnyo kuno okubalumiriza eno kino kika kyakuusa ekyamaanyi gamba ekirimu balaga ow'ekika ekyawaggulu kwe kuzza yirimu y'obwa omuntu okubeera nti ali innocent okuzza yirimu eyo eri oyo amulumiriza ng'amulaga nti gwe kennyini annumiriza omanyi bulungi nnyo nti ndi innocent ekyo kika kyampoza ekyeddaala erya waggulu lakad alimtum ma ji'ina linufsida fi l ard mazima ddala mukimanyi bulungi nnyo tetwazze kwonoona mu nsi ekyo mukimanyi bulungi nnyo tebaagamba tibannange ifere tunajjeko kuono na munsi nedda ekyo kiba kiweufu amma okuzza irimu gyebali kiba kizito laqad alimtum mazmaddala mukimanyi bulungi nnyo maji'ina linufsida fil ard ekyapulese mukimanyi nebbange tumazeeko na mutulaba nti mbutuufu tetuli babbi laqad alimtum maji'ina linufsida fil ard wama kunna sariqin wadde okubeera nti mutunuulira embeera zaffe mu butuufu tugwanira okubeera nga tuli babbi qalu tallahi laqad alimtum maji'ina linufsida fil ard wama kunna sariqin bano baayagala mangu okubajja ku mbeera y'okuwoza kubanga banaatandika okuwoza bijja kubatwalira obudde bungi kyebaava bafuuza ensonga qalu fama jazauhu in kuntum kadhibin kaakati tetumenyeka nnyo tetwogera bingi fama jazauhu in kuntum kadhibin abaffe tubakole ki singa tukizuula nti nnaakoze ekintu kino ali mu mmwe tubakole ki singa tukizuula nti nnaatutte ekikopo kino ali mu mmwe wano waliwo ensonga nnene eyabakozesa ekigambo kino ensonga eno tugenda kugiraba mu maaso biiznillahi tabaraka wataala naye obaoliawo kugisika wano kyekisinga okubeera ekirungi etegereke mu ntandikwa wano nti sharia nabbi ibrahima alaihi salatu wassalam nga bwe yagamba ibunu kathir alaihi rahmatullah era nga yali sharia ya nabbi ishaq bal ngeyi sharia ya nabbi ismaila alaihi salatu wassalam era nga mu ngeri y'emu yali sharia ya nabbi yaqub alaihi assalatu wassalam nga nabbi yusufu agimanyi bulungi nti sharia yaabwe bwetyo bwefaanana omuntu bwe yabbanga n'akwatibwa obujulizi ne buvaayo ne kikakasibwa nti ddala ye yabadde abbye omuntu oyo yafuukanga muddu w'oyo nannyini kintu ekyabanga abbye bwe kityo bwe kyali mu sharia ya nabbi ibrahim alaihi assalatu wassalam kaakati nabbi yusufu alaihi salatu wassalam olukwe luno lwe yakola yali ayagala kusigaza muganda we Benyamin naye anaamusigaza atya singa amulamulira amukwata ng'omubbi n'amulamulira ku shariya ya kabaka wano mbwa kabaka bw'emisiri waali tasobola kumusigaza nga bwetugenda okukiraba mu maaso allah nga akireeta butereevu ithan kyava akwata ekkuba eryangu lyeririwa yakwata ennamula n'agiddiza baganda boono Benyamin nga bwetugenda okukiraba bo ne bafulumamu ennamula eyaleetera Benyamin okubeera nga nabbi yusufu alaihi salatu wassalam amusigaza kyali kitya wuliriza bulungi oweekitiibwa allah subhanahu wataala atugamba ti qaalu tallahi laqad alimtum ma ji'ina linufsida fil ard wama kunna sariqin mukimanyi bulungi nnyo tetuli mu abo aboonoona mu nsi wadde okubeera nga tuli babbi qaalu fama jazauhu in kuntum kadhibin aha kaakati empeera yo egenda kufaanana etya singa kizuulibwa nti omubbi ali mu mmwe qaalu wano we twagala qaalu jazauhu kati bafulumamu ennamula bagamba nti nno ennamula eri nti man wujida fi rahlihi fahuwa jazau oyo asiŋŋaanibwa ng'abadde yabbye ekintu ekyo muffe fahuwa ye omuntu oyo jazauhu abeera mpeera y'oyo gwabbyeko ekintu ekyo kadhalika najizi zalimin fewaffe bwe tutyo bwe tusasula abalyaza amaanya bo bennyini nnyini ne beefulumiramu ennamula ne bagamba nti nno oyo yenna muffe azuulwa nga yalina ekintu ekyo aba agenda kufuuka sireevu muddu wannannyini kintu ekyo ife ewaffe eri bwe tutyo bwe tulamula ku nsonga eyo ne baleeta ennamula nabwe kityo allah atunyumiza nti fabada biawiyatihim qabula wi'ai ahihi nabwe kityo nabbi yusufu n'alagira musajja we almufattish ono akyekinga afuuza n'atandika okufuuza naye allah atugamba fabada yatandikira biawiyatihim yatandikira ku ntwala y'abali baganda ba Benyamini abalala beyatandikirako kabula wi'ai ahihi nga tannatuuka ku ntwala ya imaadha ya Benyamin era nga bw'okimanyi nti nno ali yali alina okukola embeera yonna ejjawo okubeera nti nno basobola okulowooza oba okwekengera nti waalibanga waliwo omupango ogwakoleddwa nabbi yusufu alaihi salatu wassalaamu bimaana tisinga baagenda butereevu ne batuukira ku ntwala ya Benyamin kii kino tukizudde muno bano obwongo bwabwe bwalikomyewo ne bagattagatta kizze kitya okuba nti atuukidde ku ntwala eno butereevu yaba fechize kitiyo kubanti no yanyikira nnyo nafuba nnyo okubera ntumuleta yali agala kima bega we chintu echo sonno nechiro utwabe duwalinga twebase baba duwalinga banyumya bade banyumya bichi bayinza okwekengera twali wo mutawana idhan ne batandikira ku bintu byabali wataban ono mfattish afattasha abako no muntu ntu bwakola kakati ngo kebera na kebera ku temuli namuno temuli namuno temuli khalas temuli ngabaga nedda kaligenda maso kebenen ba tubariki kali tu naona ukeberewo we bwatu buyekozesa nga e madha atalina chonna chamanyi okutusa laga tikali namuno kankebenu abange chiri muntu ala yono Allah ga thumma istakharajaha min wi'ai akhihi okakana ekikopo kya kabaka bakijja mu ntwala ya Binyamin mwe bakisikambula nga mukyali kiteekeddwa gwenno okimanyi bulungi nnyo nti baali bakitaddemu buteesi mu bugenderevu wabula baganda ba Yusufu alayhi salatu wassalam kino bo baali tebalina kyonna tebakimanyiiko era baakyekanga mu ngeri muneekanga ey'amaanyi fabada bi awiyatihim kabula wi'ai akhihi thumma istakharajaha min wi'ai akhihi agamba wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tikadhalika kidina li Yusuf bwetu tyo bwe twayambako nabbi Yusufu okubeeranga olukwerwe luyitamu lwaki ma kana liyakhudha akhahu fi dini lmaliki illa an yasha Allah olwenso nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam yali tasobola kubeeranga asigaza muganda we singa yali akikoledde ku nnamula ya kabaka fi dini almaliki kubanga mu nnamula ya kabaka omubbi tekiri mu nnamula yaabwe emisiri nti omuntu abbye afuka sirevu ono bwe babbye si bwe kiri kati Allah atugamba ti ma kana liyakhudha akhahu fi dini almaliki singa tiyakwata nnamula n'agiddiza bali bo bennyini nibabeeranga bye bafulumamu ennamula n'abeeranga yabalumiriza n'ennamula yaabwe eyo yalibadde tamutwala naye kasaba akijja mu kadeeyaake khalas nagati ono muddu wange ono musigazizza bwe mutyo bwe mwalamudde era mwatukakasiza nti ennamula ewammwe kakati khalas yuno yabadde abbye ekintu yabadde mutusanze ekintu kyaffe idhan mumuleete kyava amukwata n'amusigaza nga omuddu kati Allah atugamba ti ma kana liyakhudha akhahu fi dini almalik illa an yasha Allah yaltayina ngeri yonna gyali ayinza kubeeranga asigaza Binyamin nakamu nake eddagala singa yali akiramulidde ku dini ya kabaka ono Ar-Rajan ibn al-Walid naye narufau darajatin man nasha owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala asitula amadaala gwabayagadde mu bantu nabwekityo bwatu bwe yasitula nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam mukumuwa okutetenkanya n'obukodyo obw'amaanyi ate obuli halal mu ngeri efaaraganako bwetyo wabula wafauka kulli dhi ilmin alim mukimanyeti buli yenna Allah gwe yawa okumanya waguluwe waliyo omumanyi yagamba Imamu Al-Hasan Al-Basri nti nno ilmu buli muntu yenna buli mumanyi yenna aba namusinga okumanya okutuusa ilmu wekoma ku mutonzi owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wanno era tuyigewo nti nno bannabbi bebaala mulanga amawanga yensonga lwaki baggambye ti kadhalika najizi adh-dhalimin ewaffe bitundu byaffe Kanaani bwetu bwe tulamula amakulu nti nno mu sharia nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam bwe batwe baalamulanga omubbi era nga mu ggwanga ye Kanaani bwe batwe baalamulanga ababbi netuyigawo nti nno sharia yeteekeddwa okubeera nga yeeramula amawanga yeteekeddwa okubeera nga yeeramula ensi bwabeeranga ddala ddala abantu banaawangaalira ku mbeera ey'obuluŋŋamu singa embeera bw'eri olwaleero okubeera nti n'abantu batuula ne bakola amateeka gafuga amawanga ekiteekeddwa okubeera nga kyekiramula abantu ge mateeka g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala era bwekityo bwe kyali mu mirembe egyakulembera wetujjaawo nyininnyini okutandikira kyekyaddirira nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam amaze okubeera nga afuna muganda we azze mu ngalo ze ye Binyamini akimanyi bulungi nnyo nti kano kakodyo era takirinako buzibu n'akamu n'ake eddagala okubeera nga asigala ne nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam ne osubira embeera efaanana etya ku baganda ba nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam abo abazze nga mukujja basoose kulayira ebirayiro eby'amaanyi era nga emabega kitabwe alina kyabalumiriza kyebakola Yusufu wabula ku mulundi guno ate basajja bato bali innocent balina mupango gonna gwe badde bakoze neeraba bukizeemu ne kifaananira ddala nga bwekyali luli mu ntandikwa ne tuyigawo nti Allah subhanahu wa ta'ala obulyaza amaanya ne bwebutwala emyaka bukomawo ne bwetoloola ne bukosa oyo abeera yabukola bino byonna n'okutawaana n'akatuyiro ke bagenda okuyingiramu wano nga bwe tugenda okulaba konna kaava ku kyonoono kiri kye baakola obulyaza amanya bwe baakola emabega n'obukola ku nnabbi Yusufu alaihi assalaatu wassalaamu awo wenyininyini bwe tugenda okutandikira waffaka llahu aljamii lima yuhibuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.